Sí. Si wanna pull up with them. Chibi.
Chibi. Yeah, tell mommy, tell daddy, and everybody, call your own fear in my room. Baby, don't fear, fear, fear anybody. Who's a village, she was a young lady. Baby, no fear nobody. Penda nkamwambia sina kibunda. Akasema soke situwe wachumba. Katoto simati miendo nunda. Ye akini batunda nitaritunga. Nikasema masaki to my city. Toto kadata na chafia street king. Nitamonga kola seki daka sing sing. Nimpeleke kokosi anapenda swing swing. Baby no fear nobody. Ukitaka tutoke kuna mitumba. Alafu bebe rembe ibebe na dunda. Jamani nye Mungu anajua kuumba. Nikifanya masiara ntauza nyumba. Koda masa kitu my city. Toto kada jana chafla street king. Ida wonga gola siya kitaka sing sing. Nimpeleke koko siya napenda sing sing. Baby no fear nobody. Taka tutoke kuna mitumba. Alafu bebe rembe ibebe na dunda. Katoto simati miendo nunda. Ye akini batunda nitaritunga.
Shhh, come again.
Baby no fear nobody.
Gachi Beats.